A bad one.
Dark boy.
You need on you. A box at Sagera. Lada. Mush. Atunge misinda kungula midali. Trophy golden kapu. Na era kazanyo kababufu. Kituzanyo femine tulia wini. Wena vuna kweningi ya gabi wechikati. Ngenjale numia wini. Nadiru mkwanu kwangi na kusika mkomu. Zena sigaranga zenu. Jokula vandiwi watuba sifawo. Sifawo silabawo. Sikuwa galanga vuli bubu tofayo. Tofayo kare. Makungula kange. Maziga kinyunja na ye baby mwema wana kukua atiga mwumkwano bivara vyoli kungula mazanyo lizagamiza wazati valizanyo kakadari ndi mkwamba zate mwumusumbali tusabira baby chovula mandi wiwasuba sifawo sifawo silabawo mwekwa karangabuli kubu tofayo 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 makungula kange. Fire you.